muziki paka kitani kwako chunkysupply.com.
Chunky Supplier, hey, Supplier.
Wa Sofia Miruzi na mnia mwanangu. Wa leo mtu akimba lazima watu wapige miruzi. Wa moa wewe sana nani? Asa wa
kitungu
baridi macho.
Sio nyanya chungu.
Lakini asipige miruzi tunaona.
Mtu anaashwa kumsio nyanya chungu.
Ush ush ush. Iba oza samba oza iba oza iba samba samba
samba. Acha ujauli.
Tende 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 tende.
Anaitwa keyboard traveler.
Tondo tondo tondo.
Piga makachu za Zanzibar.
Tenda di wapi? Tukifika tutakwambia.
Anaitwa bu makachu. Yesu simbongo. Joyo yo.
Tunde ku tunde ku.
Ndoka nayo.
Kuta tundi pa tundi pa.
Inazimika zimika. Kuta tunde ku tunde. Hina waka waka. Wazee wa karantini.
Tunde pa.
Anaitwa msela edo.
Tunde ku.
Yasina karantini. Midunta gizani. Kumsi atarajia. Weka. Mama. Weka
tende pop
tende pop
harudish
tende tende
haki pop
harudish mama mina sema koke mabom saida fundi mister koke mabom mwanangu official koke mabom midun tagizani koke mabom hansi talent koke mabom koke mabom koke mabom
attraction
but we just bless no one crush has talents bila kuchoka
bishi piga miru miruzi
Nikimba
taftaira
wakiluka
taftaira
heti nikimba
taftaira
wakiluka
taftaira
wala kufuta me banke 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 wale wakonyo me pompe 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 nikimba
taftaira
wakiluka
taftaira
heti nikimba
taftaira
wakiluka
taftaira
mama wale mosh pia pia na me bage pia pia Puya puya na mi bagi puya puya tunde mosh puya puya na mi bagi puya puya mosh puya puya bagi puya puya tunde mosh puya puya na mi bagi puya puya mosh puya puya na mi bagi puya puya tunde mosh puya puya na mi bagi puya 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 puya
wacha tuangalie mina lukana nango wacha tuangalie tutengeneza mipango wacha tuangalie mina lukana nango wacha tuangalie tutengeneza mipango
woza joma nakajifunza
watu wa Mungu tuishi power na tunakula bila kunawa na wanawa
shoka Kuna wapiga shoka
shoka shoma na watu wana vipala wakikimbiza wachindala ndala
midundo kitani bona kauloke
bona kauloke
bona kauloke wa usipoloka tapigwa mbao mshuti
sasa
bona kauloke
bona kauloke
hantali
bona kauloke wa usipoloka tapigwa mbao mshuti
mama nimewaita wawili wamekuja 200 nimewaita wawili
wamekuja 200
nimewaita wawili wamekuja 200 nimewaita wawili wamekuja kama wote kuja kama wote wamekuja kama wote kuja kama wote wamekuja kama wote kuja kama wote wamekuja kama wote kuja kama mama kama wote wamekuja kama wote kama wote wamekuja kama mama kama wote wamekuja kama wote nani asubua
kwa bishifu ya miro miruzi nikimba
taftaira
wakiluka
na taftaira
heti nikimba
na taftaira
wakiluka
na taftaira
wala kufuta me banke 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 wale wakonyo me pompe 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 nikimba
na taftaira
wakiluka
na taftaira
heti nikimba
na taftaira
wakiluka
na taftaira
mina watu nyumbani watu nyumbani nisipoleta uchizi nisipoleta undimu nisipoleta wazimu
bwana kwata kulani watoto watakulani mama mtatakulani
kundi pare kao kipata mwene tukusise mezima kao kipata msela kusise mezima
nuna kabisa tula wina
kujamani kao kipata msela kusise mezima kao kipata mwene
kabisa. Tula wena
oho.
Masewa yungu.
Anya 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 anya.
Baba
anya anya anya.
Kijon chen baba sabla. Kisina mpili KK. Masungwa meshi baba fei. Mane mane pesa baba nani.
Acha ujauni.
But we just bless no one crush. Has talents. Bila kuchoka. One love. Respect.
Ra! Chucky supplier. Supplier. Skelly.